Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriho neza nshuti mwese muduteza amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Indwara y'impyiko ni imwe muzibasira abantu benshi hirya no hino ku isi. Ibyo hanini biterwa n'uko iyi ndwara ibitakurikiranywe kare. Mu bisanzwe mu buzima bw'umuntu, impyiko ni ingingo z'ingenzi ku mikorere myiza y'umubiri. Impyiko zifasha mu gusukura amaraso, kuringaniza aside mu maraso no kwikiza imyanda n'ubundi burozi buba buri mu mubiri. Kenshi iyo umuntu arwaye impyiko, hari igihe asabwa guhindurirwa impyiko iyo izo yari afite zangiritse. Ibi nibyo byabaye ku musore w'umunyarwanda Jean-Claude Muhire, wamenye ko yagize ikibazo cy'impyiko mu mwaka w'2019. Aza kubwirwa ko izo mpyiko ze zombi zangiritse cyane ku buryo zari zikeneye gusimburwa. Kugira ngo ubone uguha urugingo ndetse n'ibitaro birusimbura, ni ibintu bitoroshye kandi bisaba ubushobozi. Ku bw'amahirwe, umukunzi we bamaranye igihe yaje kumwemerera kumuha imwe mu mpyiko ze. Kuva amenye ko arwaye kugera izo mpyiko zisimbuwe, byafashe Muhire igihe kigera hafi ku myaka 3. Gendo rwe muri iyo nzira itoroshye yanyuzemo nibyo tugarukaho mu kiganiro muri isanga cya none. Jean-Claude Muhire, ikaze cyane mu kiganiro muri isanga. Mbere na mbere, ujya kumenya ko ufite ikibazo cy'impyiko, wabimenye ryari, wabyitwaye mute?
Urakoze. Namenye ko mfite ikibazo cy'impyiko zombi mu kwezi kwa kabiri umwaka w'2019. Mbere yaho gato mu mwaka wa 2018 mu kwa cumi na kumwe nibwo natangiye kugira ibimenyetso by'uburwayi, hanyuma nkomeza kujya kwivuza. Ubwo rero baje kubibona nyuma y'amezi atatu bambwira ko nari ndwaye impyiko zombi ziri ku kigero cya 4. Ubwo rero nibwo abaganga bahise bambwira ngo nkomeze gahunda yo gukurikiranwa, nkajya nkora amarandevu kuva icyo gihe kugeza ubwo nakoraga igikorwa cyo kubagwa mu mwaka washize, mu mpera z'umwaka ushize wa 2020.
Iki kiganiro wenda cyanafasha n'abandi bantu badasobanukiwe n'iyo ndwara kugira ibyo bagikuramo. Iyo uvuze ko hari bimwe mu bimenyetso wari ufite, n'ibyo bimenyetso ni nk'ibihe byatumye ufata icyo cyemezo cyo kujya kwa muganga kugira ngo wisuzumishe?
Narwaye iyo ndwara kera, ariko mbimenya ninje kubera ko indwara y'impyiko ni indwara abantu bashobora kurwara mu byiciro bitanu bitandukanye. Icyiciro cya gatanu nicyo cya nyuma, ari nacyo nari ndi mu mwaka ushize. Hanyuma nabimenye ndi ku cya kane, urumva habaho n'icya mbere. Icya gatanu ni ukuvuga ko impyiko ziba zikora munsi ya 15%. Njyewe rero icyo gihe indwara nabwo nari mfite ibimenyetso bitandukanye, harimo kuribwa mu gice cyo mu mugongo aho impyiko ziri, kugira umuvuduko w'amaraso ukabije, nagiraga hypertension iri mu bipimo birenga 200, kugira anemi, nari mfite kubura amaraso, ndetse n'izindi ndwara zagiye zitandukanye harimo ibihaha, ukagira amazi menshi ndetse no guhumeka nabi. Ubwo rero izo ndwara zose zagiye zikorana zigakira n'izindi complication, kugeza aho naje kujya kubagwa, nabwo kubera ko nari mfite nyine izo ndwara zagiye ziba nyinshi, kuko nagiye kujya kubagwa mu kwezi kwa cumi umwaka ushize, ndi ku kigero cya gatanu, nabyo biba bibi cyane kuko nari ndi kuri dialyse, nabwo amaraso ari na makeya, nari mfite hemoglobine ya karindwi, kandi umuntu normal agira hemoglobine ya cumi na gatatu. Ibyo rero ni ibimenyetso bigiye bitandukanye byaje, ariko mbere y'uko bitangira nta peti numvaga mfite, umuntu yari yagira ibyo bikagaruka cyangwa akarya bice cyane, rimwe na rimwe yama birya akumva nta peti afite. Donc n'ibyo bimenyetso byose byagiye bisimbuza muri iyo myaka itatu navuga ko ari itatu ishize.
Uvuze ko kuva ukibimenya byagufashe hafi umwaka n'igice birenga kugira ngo ube wabagwa cyangwa se izo mpyiko zibe zasimburwa, ibyo aribyo byose ni ibintu bitoroshye kandi bigoye no gukora mu gihugu nk'u Rwanda cyangwa se no mu bindi bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Tunyuriremo inzira wanyuzemo kuva umaze kumenya ko izo mpyiko zawe zangiritse ku kigero cyangwa se wageze kuri stade ya gatanu, byakugendekeye gute? Byari byoroshye se?
Ntabwo ari urugendo rwawe rworoshye, na n'ubu ntabwo rucyoroshye, ariko icyiza ni uko nakije. Namenye ko ndi ku kigero cya gatanu mu kwezi kwa mbere kw'ibihumbi bibiri na makumyabiri, kuko nakoraga amarandevu kuva muri bibiri na cumi n'icyenda ndwaye buri kwezi, ariko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri gitangira nyuma y'ubunani, nibwo nagize uburwayi bukabije njya mu cyumba cy'indembe ahazwi nko muri Regence mu bitaro bikuru bya Kigali CHUK. Hanyuma umuganga wankurikiranaga ansaba ko bakongera kumpima impyiko zanjye, njya gukora ikizamini cyitwa radiography, njya muri radiology. Nibwo rero basanze ndi ku kigero cya gatanu, hanyuma bansaba rero ko nkomeza kunywa imiti myinshi, kuko kuva icyo gihe kugeza mu kwa cumi na kumwe bambaga nanywaga ibinini makumyabiri na bibiri buri munsi, kubera ko nari mfite noneho indwara zigiye zitandukanye, hari harimo impyiko, umuvuduko w'amaraso, kubura amaraso, ibihaha, umutima n'amara. Umutima nawo wagiraga complication. Ubwo rero byaje kugera mu kwa gatatu icyorezo cya corona virus kigera mu Rwanda ku itariki cumi n'enye, nabwo nari nasubiye muri Regence. Hanyuma umuganga ambwira ko noneho ngeze ku kigero kibi, nakora uburyo bushoboka bwose nkajya kwivuza, kubera ko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ntabwo abarwayi barwaye impyiko bakorerwa igikorwa cyitwa transplantation cyangwa kidney transplant mu Cyongereza. Umuntu urwaye indwara y'impyiko akeneye kuvurwa, kuyisimburwa, ajya kwivuriza hanze. Umuganga rero wankurikiranaga yambwiye ko hari ubufasha Minisiteri y'Ubuzima y'u Rwanda iba igenera abarwayi b'impyiko bakiri batoya, ariko kubera igihe twari turimo yarabambarije, bamubwira ko kubera icyorezo cya corona virus kikiza mu Rwanda, ntabwo imirimo yakorwaga n'abantu bakora mu biro bitandukanye bari baragabanyije umubare, ndetse n'icyo gihe twari turi muri lockdown muri guma mu rugo. Bamubwira ko rero bishobora gutegereza ndetse n'ubusabe bwanjye bukamara umwaka, ariko kubera ko nari ndi ku kigero kibi cyane, arambwira tubone kugerageza ubundi buryo washobora kugira ngo ubone ko wajya kwivuza hanze. Yambwiye ko rero kujya hanze abantu abanyarwanda bajya kwivuza
gato cyane, kugira ngo abantu babisobanukirwe neza, kukubwira ko ukeneye kujya kwivuza hanze, muri make icyo yashaka kukubwira ni uko wari ukeneye kujya hanze kugira ngo usimburirwe izo mpyiko.
Nsimburirwe impyiko nkore icyitwa transplantation cyangwa kidney transplant mu Cyongereza.
Wakomeza.
Kuko mu Rwanda urumva nyine icyo Minisiteri y'Ubuzima cyangwa se ibitaro byaho bifasha abarwayi b'impyiko mu gukorerwa dialyse ndetse no kubitaho mu buryo bwose bushoboka kandi bwiza. Ibyo nanjye narabikorewe, ariko kubera ko nari nkeneye gusimbuzwa impyiko mu buryo bwihuse, byabaye ngombwa rero ko nkoresha ubundi buryo bwo gukusanya amafaranga biciye ku rubuga rwitwa GoFundMe. Hanyuma ngira n'amahirwe dukora fundraising mu kwezi kwa gatandatu, amafaranga araboneka, twabonye ibihumbi birenga makumyabiri by'amadolari. hanyuma rero kubera ko twari turi mu gihe cya guma mu rugo ndetse n'ingendo zitaremerwa kubera nyine icyorezo cyari kiri ku isi yose nanone icyo gihe hari byabaye ngombwa ko amafaranga tuyabona mu kwa gatandatu ariko dukomeza kugenda tugira ibibazo bigiye bitandukanye harimo icyo kibazo cy'uko imipaka yari ifunze hanyuma biza gukunda ko tujya kwivuza mu kwezi kwa cumi.
Mbere y'uko tugera aho wagiye kwivuriza ubwo bufasha wari ubukeneye ariko nanone wari ukeneye umuntu guha impyiko sibyo?
Yego.
Byagenze gute rero?
Impyiko nayihawe n'umuntu witwa Uweringabire Marirene akaba asanzwe ari umukunzi wanjye tumaze igihe tumiranye ubundi abantu bazi ko wenda tugire ngo tunakureho urujijo iyo umuntu arwaye impyiko ashobora kuyihabwa n'umuvandimwe we cyangwa se umubyeyi we ariko njyewe nagize ikibazo cy'uko nta wundi muvandimwe nari mfite hafi kuko navutse njyenyine hanyuma biza kuba ngombwa rero ko nshaka undi muntu duhuje amaraso ndetse duhuje n'ibizamini abaganga badusabaga kugenda mu impyiko nagize amahirwe rero n'umugisha w'uko umukunzi wanjye twahuje ibyo bizamini byose hanyuma akambera umuntu wampaye impyiko wari wemerewe kubona impyiko twapimye ibizamini twese nawe baramupima tubona turahuje hanyuma hakurikiraho gahunda yo gushaka ibitaro no kujya kwivuza.
Uwo mukunzi wawe mumaranye igihe ni Marie Reine Uwera nawe turi kumwe kuri telefoni muri iki kiganiro muri Isanga cya none. Marie Reine Uwera Ingabire ikaze mu kiganiro muri Isanga, muhire atubwiye uburyo wamutabaye kugira ngo umuhe imwe mu mpyiko zawe, ujya gufata icyo cyemezo wagifasha uhereye kuki, ese nta mpungenge wari ufite ku buzima bwawe wowe?
Murakoze cyane. Icyemezo ntabwo cyangoye bikabije kuko naramurebaga nkabona nyine uko ameze nkabona ko ari umuntu ukwiriye gutabarwa. Ntabwo byangoye rero gufata icyemezo kuko iyo umuntu arwaye ameze nabi nyine ukishyira mu mwanya we kumutabara, ntabwo gufata icyemezo cyo gutabara bigorana cyane. Ntabwo byangoye. Ikindi ibijyanye n'ingaruka zo natekerezaga zabaho mu buzima tanga impyiko ntabwo ari ukutanga ubuzima, ntabwo ari ukugabanya ubwawe. Iyo utanze impyiko inshuro nyinshi nta kintu bihindura mu buzima bwawe uretse disipurine ugomba gufata, ukamenya uko ugomba kwitwara, ukamenya uko ugomba kumvira muganga ibyo yagusabye gukurikiza. Ntabwo numvaga ko hari impungenge zidasanzwe uretse ububabare busanzwe nk'umuntu ugiye kubagwa, kwitwararika bitandukanye n'ubuzima wari ufite. Ibyo nibyo nibyo nakwita impungenge, ariko izo ni impungenge zitari kumbuza gufata icyo cyemezo no gufasha umukunzi wanjye kuko yari arwaye anarembye cyane. Mbona ukuntu arara atabasha kugira icyo akora, atabasha kuryama, atabasha guhumeka neza, n'ubuzima bwarahagaze. Rero nta mpungenge nabigizemo kuko n'icyemezo ntitangoye kugifata, nta bibazo numvaga. Nyine ibyo ngiye gukora bishobora gukemura byinshi kurenza ibyo ngewe nakwita nk'ibibazo. Rero nta mpungenge nyinshi nagize.
Kuri wowe nta mpungenge wagize, ariko nanone uwo muco wo gutanga urugingo ni umuco ahanini utarakwira cyane mu bihugu tuvuge nk'u Rwanda cyangwa se ibindi bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Nk'abantu mwavuganaga cyangwa se abo mu muryango wawe ubabwiye ko witeguye guha umukunzi wawe imwe mu mpyiko zawe, bo babyakiriye?
Umuryango wanjye nanawushimira cyane, waramfashije ntabwo bigeze ntererana. Kuri byari byo nisaba bamfasha kumva niba koko icyemezo nafashe ntarahubutse, ahubwo ikibazo nakigize ku bandi kuko abandi batabyumva bataba bari no muri iyo situwasiyo cyangwa se urwo rugamba umuntu aba afite, we aba yumva ari ubusazi. Barakumva bakavuga bati ntabwo uri muzima, nigute ushobora kwemera kujya gutanga ubuzima bwawe kuko ni igikorwa kiri risike. Ugiye guhindura imibereho yawe,
ugomba kwitwararika kandi operasiyo niyo yose ari operasiyo ushobora kujya kwiseta ukahagwa. Aha rero ntabwo abantu rimwe na rimwe banyumvaga, ariko nyine uko kutanyumva nabyita ko ari ugukunda, nyine kwikunda kw'iyo nkunda cyane nta kirekure. Ariko bagiye bamfasha cyangwa n'abasobanurira nkabasobanurira uko bihagaze, bamwe bakambwira ati nta kindi gicucu gusengera ko nicyo niyo nkunga twaguha n'abundi bindi cyumva icyemezo wafashe kiturenze. Ariko mu kuri nanjye numvaga ko urugamba ngiye gutabara ruzita uko kwikunda, urugamba ngiye gutabara ruzita nyine uwanshi mujyi uwo ari we wese, niyo mpamvu nyine nakomeje ntacikiriza.
Muhire, usibye umukunzi wawe Marie Rene Uwera Ingabire wari wemeye kuguha imwe mu mpyiko ze, ese hari abandi bakandida bari ufite bari bemeye kuba nabo bagufasha?
Ntabwo nari mbafite, nari mfite abandi bakandida bagera muri batandatu, ariko buri mukandida wese yari akarikinisho kubera ko abantu benshi bamenye ko mfite icyo kibazo cyane cyane no mu gihe nakoraga igikorwa cyo gushaka inkunga y'amafaranga yo kujya kwivuza. Nabonye rero abantu batandatu banyemereye, ariko mu gutangira nyine kubera ko muganga wamubikisanaga yambwiraga ko nzagenda njya n'umwe umwe, twahereye ku mukunzi wanjye kuko ari nawe muntu wa mbere mu Rwanda kuva ku munsi wa mbere. Ku bw'amahirwe rero dusanga turanahuje, abandi ndababwira ko byakunze nabo barishima.
Umaze kumenya ko byakunze wabyakiriye ute?
Nabanje kutabyemera kubera ko icyo gihe yagiye kwipimisha nyine gukora ibyo bizamini bari bamusabye, njyewe nari ndwaye ndi mu rugo, ariko ajya gukora ibyo bizamini kugira ngo nyine arebe ko duhuje, ahita ambwira ngo turahuje, duhuje gurupe zange. Icyo gihe nahise mpamagara umuganga wanjye nawe ngiye mu bindi cyangwa aragira ngo ndebe umutima, muganga arambwira ngo nibyo. Mba rero ndishimye cyane kubera ko umuntu wari ndi hafi wambaye hafi kuva kera, kandi n'umuntu by'umwihariko yagiye angaza akamenya ikibazo mfite, nabyakiriye nk'umugisha ndetse mbyakira nk'aho ari Imana yohereje umuntu ugiye kwakira. Numvise nishimye cyane mu magambo make.
Rero umaze kubona umuntu uzaguha impyiko, ugerageje no gushakisha amafaranga n'ubushobozi kugira ngo uzajye kwivuza, ese guhitamo aho uzajya byari byoroshye, cyane cyane ko wabyivugiye ko byari mu gihe coronavirus yari ikiboneka hirya no hino ku isi, imipaka hirya no hino ku isi y'ibihugu yarafunze, ingendo zitoroshye, byari byoroshye?
Ntabwo byari byoroshye kuko nashatse ibitaro mu bihugu byinshi bitandukanye, bikansaba raporo ya muganga yari yarankoreye, ariko ibyinshi bikanyumvira. Nabanyije muri Kenya, ndaza mu Bufaransa, ndaza muri Mexique, ndaza muri Maroc, ndaza muri Tunisia, ndaza mu Bubiligi, ndaza no mu Misiri. Ibitaro byinshi byagiye biyongera ikambwira ngo icyo bakora ubu ngubu kubera ko coronavirus iri ahantu henshi, bari kwita ku barwayi barwaye coronavirus, ngo icyo bashobora kunyorera n'igihe arinze bakamwitaho, hanyuma bakazambura nyuma y'amezi nk'atatu. Naje rero kugira amahirwe y'uko mu Misiri banyemereye, ibitaro byanyemereye, hanyuma mvugana n'abaganga babo mbere y'uko ngenda, barambwira ngo basanzwe bakora igikorwa cyo kuvura abantu barwaye impyiko, bakababaga bakabahindurira impyiko. Tuvugana n'umuganga wanambaze ambwira ko bashobora nanjye kumbaga, hanyuma ibitaro bihuriza ibaruwa yamfashije mu gushaka ibyangombwa by'ubuzima.
Hanyuma se kuva ukemererwa ko wajya mu Misiri kugira ngo babe bakuvura kugeza igihe barangije kukuvura, byagufashe igihe kingana gute? Gerageza ubinyuriremo abakurikije Ijwi rya Amerika muri aka kanya, n'urugendo rusabi.
Urugendo rutari rworoshye kuko ibitaro byanyemereye mu mpera y'ukwa munani, mu matariki ya nyuma y'ukwa munani, bifaraziga nayo irakinda kubera izo ngendo zitarize kubera imipaka yari ifunze nza kujya kwivuza mu kwa cumi urumva hagati yo gusara no kujya kwivuza haciyemo amezi arenga abiri ubwo rero twagiye kwivuza ku itariki makumyabiri z'ukwa cumi nabwo tujya mu gihugu cya misiri mu gihugu kivuga ururimi rw'icyarabu twagize ikibazo cy'uko twagiye tuvuga icyongereza ariko dusanga mu gihugu bakoresha icyarabu cyane nabyo byaratugoye ko byadusabye gushaka umuntu w'umusemuzi kandi mu by'ukuri ntabwo iyo birere twari twayisangiye hanyuma nabwo twari twagiye ibitaro bitubwira ko dushobora kumara ukwezi kuko bari babonye raporo yacu n'ibindi byangombwa twari dufite n'imiti tugezeho rero tugira ikibazo cy'uko imiti iri ibitaro byabo byadukabye kujya dukoresha ibizamini tugasubiramo ibyo twavanye hano twari twakoze by'uko duhuje n'ibindi bigaragaza ko nayo ndwaye n'imitima n'imfite bambwiye ko ibyo bizamini twakuye mu rwanda babibonye ariko bazaba ari byo bashingiraho batuvura dusaba rero kudusaba gukora gusubiramo ibizamini hanyuma ibyo bizamini twabikoze ukwezi kuko byari ibizamini bitandukanye byari ibizamini biri mu byiciro bitatu kandi harimo ibyo dukoresha bikamara iminsi imwe bitaraboneka hanyuma rero biza kumara ukwezi kose tugikoresha ibizamini tunarangije ku munsi wo kubaga kuko twabaze ku itariki mirongo itatu z'ukwa cumi na kumwe twabazwe ari saa yine za mu gitondo operasiyo zacu zombi zamaze amasaha umunani zarangije saa kumi n'ebyiri hanyuma nariye n'umukunzi wanjye we yagombaga kumara mu bitaro iminsi ine mbere nagombye kumaramo iminsi icumi kuko yari umuntu watangaga urugingo ntabwo yamaze n'igihe kinini ko kwari kumubaga bagakuramo impyiko ye hanyuma njye bakambaga bagafunga impyiko zirwaye ntabwo bazikuyemo bagafunga imiti yayo bakazigereka hanyuma bagashyiramo indi nzima ari nabyo byabaye rero hanyuma nyuma yaho ku munsi wa cumi ugeze nyuma agize ikibazo cy'uko kubera ibipimo nari mfite bibi mu burwayi bwanjye harimo umuvuduko w'amaraso harimo abantu ndetse n'indwara y'ibihaha agize ikibazo cy'uko nyuma yo kubagwa nari mfite sonde ebyiri sonde nari mfite mu rubavu hafi y'aho babaze yavagamo amazi menshi yaterwaga n'ibihaha ndetse n'izindi komplikasiyo nagize z'uko ntahagira ibindi byinshi biza kuba ngombwa ko ntahaniye sonde nayo nyumarana ibyumweru birenga bitatu ari nabo baje kuyikuramo nyuma ariko ari uko tugize ikibazo cy'uko inzigo zacu zari zirangiye twari dufite viza izarangira ku itariki cumi n'esheshatu z'ukwa cumi n'abiri iyo tariki rero igura abagifite yatonda mu rubavu nibwo rero nasabye muganga wari wanzuye ndababwira inzigo zacu zirarangiye kandi tugomba gusubira mu rugo ariko ndacyafite ikibazo cya yatonda yo mu rubavu yavagamo litiro eshatu buri munsi hanyuma ambwira ko uko yabigenza bisaba ko nakongera kubaga bagafungura aho bari bambaje bakohereza n'amatiyo agakurura amazi ndetse n'inyuma yayaturaga ariko arambwira ati n'uko ari byo ngibyo tugasubiramo wa wundi twakuraje ushobora kugira infection ndetse n'impyiko twaguhaye n'impyiko y'umukunzi wawe n'inzima irakora neza dushobora kuyiguranza ugasanga ugize ibindi bibazo ati cyangwa se ibindi bibazo twakora ni ukukubaga mu rundi rubavu tugafungura ahantu hatatu tukoherezamo amatiyo atatu agakurura amazi n'inyoni iratura ati kandi nawe urongera wishyura andi mafaranga byabaye ngombwa rero ko abantu bari mu operasiyo ku cumi ya kabiri barambaga bambaga ku itariki makumyabiri n'eshatu z'ukwa cumi n'abiri ahamurengere bagore bakuramo amazi bakuramo n'inyuma yabateraga hanyuma barahaduga nyine ari nabwo urumva hari hashize ikindi cyumweru turengeje tudafite viza ari nabwo twahise dushaka uburyo bwo kugaruka mu gihugu cyacu dukora ibindi bisabwa nyine kwipimisha korona virusi n'abantu baba bagiye kugaruka bavuye hanze ndetse no kongera kubwira indege nayo kuko twari twaratanze ikadigirira matike nayo ducana amande uko twari twaratinze. Hanyuma twagaruke rero mu Rwanda ku itariki 20 n'esheshatu tuzagera kuri 27.
Marie Rene, wowe nubwo nawe bakubaze bakagukuramo impyiko, ariko nanone wari ufite izindi nshingano zo kwita ku murwayi wawe, urwo rugendo nawe ntago rwakoroheye.
Yego, murakoze. Twagize amahirwe mbona mwitayeho cyane mbere y'uko tubagwa, kuko mbere y'uko tubagwa nyinzi twabanaga gusa, ariko tumaze kubagwa twese twari turwaye kandi nta wita ku wundi. Iyo twagiriwe amahirwe yo kumenyana na famiye y'abanyarwanda babaga muri Cairo, rero iradufasha, turayishimira cyane. Yaradufashije itwitaho nyuma y'uko tuvuye mu bitaro, bakomeza kuturwaza kumva twese twari abarwayi, ntabwo nta n'umwe wari kurwaza undi. Rero iyo famiye yaradufashije iraturwaza, bigenda neza, turoroherwa, duhita turataha. Mbere mu byumweru bibiri nyuma yo kubagwa nari meze neza, mbasha kugenda gukora. Rero twatashye bimeze neza nta kibazo, ariko nyuma yo kubagwa iyo famiye y'abanyarwanda iba muri Cairo niyo yatwitayeho, niyo yadufashije.
Hanyuma se iyo urebye Muhire, ukibuka uburyo yari yarihebye, ubu ngubu mbona ameze gute?
Muhire uyu munsi ameze neza, ari mu buzima yaherukaga kera, kuko mbere nyine arwaye ntiyabashaga kuryama, nta gusinzira, buri kanya kwa muganga, amaguru yabyimbye, yarinze, umwuka wabuze, byabaga ari ibintu bikomeye. Nyine nawe gusinzira ari amasaha 3-2 se cyangwa ijoro rigacya twicaye atabashije gusinzira. Ubu uyu munsi ibyo ariyo byose bikagaruka, ariko uyu munsi ibyo byose byarebye byarashize, arebye akaryama nta kibazo, nta kibazo afite, arishimye, arishimye mu bigaragara. Kandi ni no gushimira Imana yo yamubaye hafi, no gushimira ababyeyi, inshuti, abamuteye inkunga, umuntu uwo ari we wese witanze kugira ngo ubuzima bwe bugende neza. Uyu munsi yishime kandi ashimire Imana, kuko nahuhira bishimire nubwo hari ibindi byinshi agisabwa, ariko uyu munsi amuhaye sava bimeze neza, kandi twizera ko ariko bizakomeza.
Ibyo aribyo byose muri ibyo byinshi asabwa ni ugukomeza gukurikiranwa, turaza kugira akanya tubivugeho. Ariko nk'abantu mwanyuze muri urwo rugendo rwo kuva mu Rwanda mukajya mu mahanga kwivuza, ni ibintu abantu benshi mu Rwanda bakora bakajya mu mahanga, tunyuriremo uko biba bimeze, bigomba kuba bigoye cyane.
Kugenda nyine mu gihugu ugiyemo bwa mbere udafite umuntu usangayo, rimwe na rimwe nk'uko Muhire yabivuze, ugasanga bafite imico itandukanye n'iy'iwanyu, barya ibiryo bitandukanye n'iby'iwanyu, mu rurimi n'ikibazo, nko kumvikana byagezeho bikajya bikinanira, tugakoresha telefone ugatransletinga, ugakoresha ama Google Translator cyangwa se andi maapurikasiyo, ukandika mu Cyongereza ukabiguha mu Cyarabu, ugasubika urumva nyine ntabwo biba byoroshye kwa kutamenya ururimi. Hari nka nk'amaserivisi twahawe nabi atari uko abayatanga nabi, ahubwo abikeshe wenda yo kutumvikana mu rurimi, biragorana cyane. Ni urugendo ruba rutoroshye kubasha kumenya aho usaba igikeneye, ntabwo biba byoroshye. Nka muganga nawe yarazaga niba aje kugutera wenda nk'urushinge cyangwa aje kugusaba kunywa imiti, ugasanga ntibishobora no kumubaza tuma bari kugukorera kubera ko mudashaka kumvikana mu rurimi. Ariko ukabona ko nabo iyo uri umunyamahanga bagerageza kukwitaho no kugufasha, cyane cyane Minisitiri kwa muganga bageragezaga kutwitaho kuko baba babona ko dukeneye ubufasha butandukanye n'undi murwayi uri aho ngaho umenyereye. Batubaye hafi cyane cyane muganga mukuru watubaze, yatubaye hafi akiri umubyeyi mwiza, ndo atuma zimwe mu mbogamizi twari guhura nazo zitaremera cyane. Yego, ntabwo biba byoroshye, ariko
hamwe n'Imana no kugenda wegera abantu kureba ibi sentitar akaba ari byo ukora ukihanganira nyine bitagenda neza ngo mu maresitora ujya gusaba ibintu bwa igitabye wenda rimwe na rimwe niba ari byo baguha kubera ko mutabashije kumvikana cyangwa wakenera ikintu ukavuga uko ukivuga biba bigoye ariko ni urugamba rushoboka kubera ko ubuzi ko icyo ukeneye kirenze
Muhire Marie Rene arabivuze ni urugamba ruba rutoroshye kujya mu gihugu utamenyereye utavuga ururimi rwo bavuga ndetse niyo ugiye tuvuge atanarwaye ni ibintu byamugora ariko noneho kugerayo unarwaye nabyo byabongereye yaba umunaniro cyangwa se na stress
kubera ko navuye hano ndi kuri diyarize niba diyarize hanyuma ngezeho naho bakomeje kwinjira kuri diyarize ariko twahuye n'ikibazo cy'uko mu misiri ibitaro byaho byadusabye kuza gukoresha ibizami mu malaboratwari aba hanze y'ibitaro aho byadusabaga gukora ingendo ndende amasaha abiri amasaha atatu tukaza gukoresha ibyo bizami ahantu kure ndetse bikanaba na ngombwa ko dusubirayo nyuma y'iminsi kujya gufata ibisubizo urugendo rero rutari rwose kuko nagombaga gukora ibyo bizami nyuma rero nyuma bakabikora byadusabye kwihangana ndetse umuntu akagenda na kapeteri rimwe na rimwe uwaje nahumeka nabi ugakomeza kugenda ariko byarangiye neza nyuma yuko twari twagiye kwivuza kandi iyo umuntu arwaye agomba kwihangana kugira ngo ubuvuzi akenera bugerweho ntanabe na baganga twagize ibibazo bitandukanye ariko icyiza ni uko twabisoza amahoro mu baturage ikaba uno munsi tukaba turi bazima
muri bazima kubera ineza mwagiriwe n'abantu cyane cyane mu bijyanye no gukusanya inkunga zatumye ibyo bishoboka iyo neza mwagiriwe yo mwayakiriye gute n'iki mwabwira abantu babafashije muri urwo rugendo rwanyu
kwa yewe bwanjye nabonye ko mu gihugu cyacu dufite abaturage cyangwa se abantu batandukanye bafite imitima yo gufasha abababaye cyangwa bafite ibibazo bitandukanye ntabwo ari abarwayi gusa hari n'ibindi bikorwa bikorwa n'abanyarwanda bagateza imbere imibereho y'abandi mu buryo butandukanye ariko niyo njya gukora iyo sandra y'ibindi byansabye ibintu byinshi bitandukanye kuko byansabye kubanza gushaka umuntu wayiyorora kubera ko ibyo ndi mu rwanda kandi ntabwo mu rwanda byo kandi bigakorera byasabaga ko nshaka umuntu ufite konti cyangwa nimero ya konti ya banki ishobora gukorana n'urubuga rwa gofandi cyangwa se ufite konti iri iburayi cyangwa se muri amerika na canada byansabye rero kubanza gushaka inshuti zanjye nazo nkagumira uburwayi mfite hanyuma nari mfite abantu batanu nizeraga nashatse ko bamfasha ariko nza kugira amahirwe mbonamo umwe wabyemeye hanyuma maze kumubona bisaba ko mbanza no gukora imbere yanjye mu magambo avunaguye kubera ko urwo rubuga na rwo nigiye kurukoresha ubushaka kugira intebe yatuma abantu badufasha rero byansabye no kubanza kwitekerezaho no kumenya ibyo nashyiraho hanyuma uwanyemereye nawe mfasha gukosora imbere yanjye kubera ko nari mfite amakuru menshi ushobora kuba navuga andi burwayi igihe byatangiriye isanduku mu gitondo na marirene ko ari umukunzi wanjye ndetse n'ibindi bikorwa nakoraga mu buzima busanzwe byansabye kwicara nkashyira ubwenge ku gihe nkabitekerezaho hanyuma biba ngombwa rero ko nkora inkuru mu magambo avunaguye tuyikora ku itariki 25 nibwo twakoze urugero twakoze iyo linki cyangwa se urubuga rwo kuri gofandi hanyuma icyanyoreye ni uko amafaranga yabonetse nyuma y'imikino kandi rero nimbaga nyine kubera ko abantu bari bari mu mubiri abenshi baravuye ku kazi abenshi badakora abantu baba ari abashomeri nimbaga ko ari ibintu bishobora gutwara nk'amezi atari munsi ya 3 ariko nabonye amazina menshi y'abanyarwanda yagiye mfasha ndetse harimo n'abagiye bashyiraho ubufasha bwabo ariko bashaka ko nihaye agaragara bakagenda banyandikira bambwira bati ndumva bashyira hari n'amasengesho abahari mbona ko mu by'ukuri igihugu cyacu gifite abantu bafasha ndetse harimo abanyamahanga abaturage badufasha mbere ni twishimiye cyane kuko twabonye ubufasha tutatekerezaga kubona mu gihe gitoya turishimira rero imana ndetse dushimira n'abanyarwanda muri rusange by'umwihariko diaspora nyarwanda kuko nagerageza gukurikirana amazina nkabona menshi ntabwo nyazi ariko nkabona nimero zigiye zitandukanye mu bihugu by'isi cyose zihandikiye z'imbere twaba nimero yawe kandi twizera ko zakira ni ibintu byadushimishije cyane.
Hanyuma Marirene mugishakisha ubwo bufasha hari igihe mwigeze mwiheba cyangwa se mutekereza ko bitazashoboka kugira ngo muhira abe yajyanwa kuvurirwa hanze?
Murakoze, ntabwo byari kubura mbere y'uko dushaka ubufasha, byari amafaranga atari makeya cyane ko ntabwo byasabaga amafaranga gusa, byasabaga byari proses nini cyangwa se ndende itari amafaranga gusa ku buryo buri kintu cyose wagitekerezaga ukumva ubwoba burakwishe, ari ugukoresha ama egizame, ari ugushaka amafaranga, ari ukujya gushaka amaviza, ari ukubona amakuru atandukanye cyane ko no gutanga impyiko, iyo ugiye gutanga impyiko bisaba ko ari ugihaye n'uwo ari uyakiriye mu gitanze bagirana amasezerano ko nta nyungu irimo kuko ni igikorwa nta ugura impyiko nta ugurisha impyiko, ni igikorwa gisaba ubumuntu cyangwa se kuba umuntu yitanze ku giti cye. Rero hari harimo ibintu byinshi biteye ubwoba ku buryo wabitekerezaga ukumva ko kuri buri stade cyangwa kuri buri ntebe ugezeho ushobora kuhagera bikanga cyangwa se hakagira ikibuga, urumva ntabwo amafaranga yonyine yatuma ubasha gukora operasiyo, urumva habamo ibintu byinshi bitandukanye kandi bufite n'uburwayi urembye cyane. Rero ibyo byose bitera impungenge, buri kimwe ugezeho ugira impungenge, ariko Imana yaradufashije cyane. Yego n'amafaranga iyo abura byose ntibyari gukorwa cyangwa se byari gutinda kurushaho. Ahantu twagize ubwoba cyane ni igihe nabonaga nyine arembye tudashobora kubasha kugenda, amafaranga yabonetse nanjye mpari, impapuro zabonetse ariko araremba kubasha kuva mu rugo biranga, kubasha kujya aho tuzabagirwa biranga, bisa n'ibitinzeho gato. Aho niho twagize ubwoba twese, twabonetse amafaranga ko yabonetse, utanga impyiko akaba hari, byose bikaba byari biri mu buryo twatubona ubuzima bwe bugiye kuducika, ibintu byose byari bibonetse. Nibwo twagize ubwoba cyangwa ku giti cyanjye nagize ubwoba cyane, ntabaza Imana ariko byose bigenda neza.
Nk'inama wagira nk'abantu bahura n'ibibazo nk'ibyo muhire yahuye nabyo, ariko ugasanga rimwe na rimwe ntabwo bagize ayo mahirwe yo gutabarwa cyangwa se babone n'inkunga nk'iyo mwebwe mwabonye, inama wabagira ni iyihe?
Inama ya mbere nabagira ni kudacika intege, ari abafite abarwayi cyangwa se abarwaza n'abarwayi ubwawe, ni kudacika intege kuko icyo cya mbere gifasha umuntu. Ikindi cya kabiri, niba hari ibyanze cyangwa ibigize ikibazo, ntabwo ari byiza gucika intege cyangwa kumva ko byose byarangiye. Kimwe yacyanze niba yanze ni ukugerageza pambe, ugerageza uburyo ki udacika intege, kuko iyo ucika intege umunsi uba ugenda kandi umunsi ugiye, umurwayi aba yumva kurushaho. Rero ibyanze ibyo ari byo byose, ibyo wanyuramo ibyo ari byo byose, uba usabwa kudacika intege wowe umurwayi n'umurwaza, kandi mugakomeza gutekereza icyo mwakora kugira ngo ikibazo kive mu nzira, kuko ni uburwayi buba buteye inkeke kandi isaha n'isaha umuntu yagucika. Rero ugerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo utabare inzira zigishoboka. Niyo nama nabagira, kudacika intege kuko biba bivunanye, ariko kandi niba hari n'ibikwanga ntibagire ubwoba, bakomeze bashakishe cyangwa batekereze icyo bakora mu gihe gito ubufite, kuko umurwayi nyine isaha n'isaha biba bihinduka kandi bigenda byiyongera
ritwa tema baba yikumukorera ishuri nyinshi ziriyongera iyo nyine ataragera ubushobozi bwo gukorerwa operasiyo.
Muhire, Imana yaguhaye amahirwe ya kabiri ku buzima, ibyo mu cyongereza bakunze kwita second chance to life. Ntabwo ari kenshi abantu babona amahirwe nk'ayo. Hari ababigerageza, abagerageza gushaka uburyo nk'ubwo mwashakishije ariko ntibikunde. Abantu bagihanganye n'ibyo bibazo, Muhire, wababwira iki?
Icyo nababwira ni uko bakwihangana kandi bagashakisha mu buryo bushoboka uko bashobora kuvurwa. Kuvurwa ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukubagwa gusa, kuko hari n'abarwaye iyo ndwara bari mu myaka y'izabukuru, ugacanga wenda kubabaza nabyo bishobora kubatera ingaruka zo kugira ibibazo birenze ibyo bafite, kuko hari abari bafite imyaka myinshi cyangwa se bakuze bikaba ngombwa ko bakora dialyse igihe kinini. Icyo nakwikorera abatoya ni uko n'abakiri batoya wenda batararwaye n'izo ndwara ni ukugerageza kwiyitaho, ndetse bakanagerageza kwisuzumisha mu gihe bumvise ko bafite ibimenyetso bitandukanye, cyane cyane n'indwara n'umuvuduko w'amaraso, kuko umuvuduko w'amaraso ushobora gutera incuku cyangwa se incuku igatera umuvuduko w'amaraso. Ikindi ni uko bazajya bagerageza kwegera abaganga batandukanye bakabafasha, cyane cyane mu buryo bwo kubitaho ndetse no kubakorera ubuvugizi mu buryo butandukanye. Muganga wanjye yarankoreye muri minisiteri y'ubuzima n'ubwo ntacyo byatanze, ariko hari uburyo leta ijya ifasha abantu barwaye indwara z'impyiko cyane cyane abakiri batoya, yaba uburyo bwo kubakorera dialyse ndetse no mu buryo bwo kubavura. Yego, ko icy'ingenzi ari ukumenya ko iyo umuntu arwaye indwara bitavuze ngo yihebe cyangwa se bikavuze ngo yumve ko ari iherezo ry'ubuzima. Icya mbere ni ukumva ko niyo ndwara ije ugomba kuyivuza kandi ukayivuza mu buryo bugushobokeye, kandi nanone ukagerageza kumenyekanisha inkuru yawe kugira ngo ubashe kugira ubufasha wabona. Kuko ibyo nitangaho urugero, iyo nakora icyo gikorwa cyo kutangaza inkuru yanjye biciye ku rubuga kandi nari kubona ubufasha, Mariya ntiyari kunyemerera impyiko ariko nkabura ubufasha n'ubwo byazana ibice bitanu. Ariko icy'ingenzi nanone ni uko uwaba ashaka gukora icyo gikorwa cyo gusimbuza impyiko nabyo bidasaba ko umuntu aba ari umuvandimwe we bafite n'isano cyangwa umubyeyi we, ahubwo uwo ari we wese ashobora kuguha impyiko ye kugira ngo amukirize ubuzima. Muri make ni ibyo nabagira n'inama.
Hanyuma Muhire, rero waragiye uravurwa, zimwe mu mpyiko zawe zirasimbuzwa, ariko nanone nyuma yaho ukeneye gukurikiranwa kugira ngo ube wakira burundu. Ese bisaba iki ubu ngubu uri muri ifatute?
Ubu ngubu nasubiye ku buzima bw'umuntu usanzwe uri mu mari, ariko umuntu wese wakorewe igikorwa cyo gusimbuza impyiko abaganga bamusaba ko hari imiti agomba guhoranywa mu gihe cyose cy'ubuzima bwe, cyane cyane iyo miti imufasha gutuma ya mpyiko yahawe n'undi muntu impyiko aba ataravukanye ikora neza. Iyo miti rero jyewe mu misiri aho bamburiye bampaye imiti itandukanye, hariyo babanza kuziwa ukayifatanya n'iyongiyo ngomba guheranywa ubungubu mu miti itatu ku munsi. Hanyuma rero iyi miti uba ugomba guhora unywa kandi ukayinywera ku gihe kugira ngo igufashe nyine mu buzima bwawe n'umuntu waba warasubiye mu buzima busanzwe, ariko ugahora unywa kugira ngo nyine udufashe kunywa impyiko uba warahawe. Hanyuma hari n'ibizamini umuntu aba agomba gukora mu gihe muganga abimusabye, bigaragaza uko ya mpyiko yahawe ikora neza, ndetse bikagaragaza n'uko amaraso ye ari gukora. Hanyuma muganga akagenda rimwe na rimwe akubwira ko ushobora kugabanya imiti. Rero imiti nahawe kuva mbaga kugeza muri iyo minsi ntabwo naratangira kuyigabanya ariko yariye ko hari igihe ashobora kuyigabanya mu gihe cy'amezi atandatu cyangwa se n'ikindi gihe gitandukanye bitewe n'uko umubiri wawe uri gukora, hanyuma akanagusaba kandi kwiyitaho, kwirinda ibintu byatuma wongera kurwara ndetse no gukora ibintu bitandukanye birimo kunywa amazi menshi ndetse no kugerageza kurya ibiryo byagufasha kugarura imbaraga, cyane cyane ko umuntu aba yaratakaje imbaraga n'ibiro mu gihe cyo kubaho. Ubwo rero iyo miti iriho ndayinywa, hanyuma nayo iramfasha ameze neza. Dore ko gukora ibizamini mu minsi mike yashize ndiza muganga, ibisubizo byari byiza, yarambwiye ibimeze imyitozo.
Bivuze ko ugikeneye ubufasha, haramutse hari uwifuza kugufasha byagenda gute, yabinyuza mu izihe nzira?
Uwifuza kumfasha ashobora kunyandikira inzu niyo nabura na telefone yanjye.
Ntacyo wayibu
cyangwa se nimero yanjye ni akamenyetso ko guteranya 2580 2832 2832 2820. Iyo nimero nkoresha hanyuma ingano kuri WhatsApp, wenda WhatsApp ni zimwe mu zindi abantu bakoresha batanga amakuru ndetse bakaba banyohereza n'ubufasha, kubera ko iyo miti ntabwo nyizira mu Rwanda kuyicuruza. Kayire ni miti niyo nyizirira, umuganga yansabye ko nzakomeza kuyinywa ndetse habaho n'igihe wenda cyo kuba yahindurira akaba ariyo n'uburenganzira bwo kuba nafata indi, kubera ko hari indi hano mu Rwanda abarwayi nabo bakoresha, ariko yansabye ko jyewe iyo nkoresha nzayikomeza kuyizirikaho kuko iyindi hano mu Rwanda ntabwo izimwe n'imwe. Hanyuma rero ubufasha nyine nyine ni ukugira ngo mbere iyo miti cyane cyane ko kiri mu bihe bya koronavirusi ndetse n'i Kigali twatumaze igihe turi muri guma mu rugo, ntabwo nemerewe gusubira mu kazi imbere y'amezi atatu, kandi ndanatwitaho kugira ngo nyine ngabire imbaraga. Ariko muri icyo gihe ntitegereje ko nongera gusubira mu kazi, ntegereje rero kuba nakomeza kubona iyo miti, cyane ko twakoze rimwe amafaranga yari arenze akenewe kubera n'uko narabwiza kabiri ndetse n'ibindi bibazo twagiye duhura nabyo no gutinda kwivuza no gutinda kwa muganga. Umuntu agacyakeneye ubufasha kugira ngo abashe kubona iyo miti mu gihe atarongera gusubira mu buzima neza ngo abone uko yirwanda.
Hanyuma Muhire, mbere y'uko urwara usanzwe ufite umuryango wita ku bana batishoboye, nkashaka kubihuza n'uko nawe wageze mu gihe nawe usa nkaho utishoboye ukeneye ubufasha, gerageza ubihuze ugaragarize abakurikije ijwi rya Amerika akamaro ko gufasha umuntu utishoboye, cyane ko igihe ari cyo cyose umuntu ashobora kwisanga hari ibintu akeneye ariko adafite ubushobozi bwo kubigeraho.
Mbere yuko ndwara ndetse na nyuma yuko ndwara nashinze umuryango witwa Love the Kids ufasha mu kubahiriza abana bafite ibibazo bitandukanye ariko biterwa n'imiryango yabo cyangwa se bigaterwa n'ubuzima bitandukanye. Dufite abana b'imfubyi, dufite abana bahoze ku muhanda, ndetse dufite n'abana bakomoka mu miryango ikennye. Ariko umuryango wacu ubafasha cyane cyane mu bikorwa byo kubasubiza mu ishuri, aho tubishyurira amafaranga y'ishuri, hanyuma tukanabafasha kubona ibikoresho by'ishuri, tugakorana n'imiryango yabo kugira ngo tubafashe kugira uburere bwiza, babone n'ubundi burezi, hanyuma babe abantu bafite ibigirira akamaro. Ni ibikorwa nakora njyenyine kuko mfite abandi dukorana, mfite ikipe nini, hanyuma nkaba mfite tukaba dufite n'abantu nyine badufasha muri ibyo bikorwa, cyane cyane abo twita nk'abasponsa. Rero ni igikorwa kiba gifasha ko kiba gisaba ko umuntu nyine agenerwa ubwo bufasha, kuko ikinyarwanda turavuga ngo ntawigira. Nanjye naje kugira icyo kibazo nyine cyo kurwara, harimo indwara n'indwara ikomeye, indwara yatwaraga amafaranga menshi,
Marirene muri iki gihe cy'imyaka hafi itatu muri muri uru rugendo gerageza utubwire kimwe mu bintu byagukomeje n'ikihe cyaguhaga icyizere cy'uko ibyo aribyo byose ibyo bibazo muzabinyuramo kandi umukunzi wawe muhira agakira.
Icya mbere ni ugusenga, gusenga no kuba kugisha inama, kuko iyo usenga wibagirwa ibyakubabaje cyangwa se wakira ibikunanije ukabasha kubyakira vuba cyangwa se ukabasha nyine kubinyuramo bitakuvunye kurushaho. Ikindi ni umurwayi nari ndwaje nawe yaramfashije, kuko igihe icyo ari cyo cyose ntabwo yarwaye ari wa murwayi wihebye, yarwaye afite icyizere, arwara yumva ko byose bishoboka. Rero gufatanya urugamba byaranyoroheye cyane, kuko iyo urwaje nanone umuntu wacitse intege cyangwa se wihebye birushaho nyine kugukomerera. Ariko njyewe gusenga n'umurwayi no kuba determine niko nabivuga, kudacika intege ku myanzuro nafashe cyangwa se kumva inama, ariko nkasesengura izo nama n'izo nibyiriza arizo nkareba igikwiye cyangwa se icyafasha kurenza ikindi, akaba ari cyo mpitamo. Numva ari byo byafashije cyane.
Ese wowe warakize burundu cyangwa nawe uracyakurikiranwa n'abaganga?
Njyewe ntabwo ngikurikiranwa n'abaganga, bankurikiranye mu gihe cy'ukwezi, kuko n'imiti nari mfite yagombaga kumara ukwezi, ariko nanjye nyuma y'umwaka ngomba kujya gukoresha ama examen amwe nzayakoresha nyuma y'amezi arindwi, haracyabura andi mezi ane ane cyangwa atanu. Yego, nyuma y'amezi atanu rero nsabwa kuzajya nkoresha ama exame buri mwaka, kugira ngo nanjye barebe ko nihagaze neza, nibabona ari bitangiye gusubira inyuma bamfashe nyine kubigarura ku murongo hakiri kare.
Jean Claude Muhire, mu gusoza ni iki cyaguhaye icyizere hanyuma ugire n'ubutumwa ugeza kubumva ijwi rya Amerika ndetse n'abo bantu bagufashije muri iyo nzira yawe wanyuzemo mu burwayi bwawe?
Murakoze. Nawe ukizere ari umukunzi wanjye, kuko yarangwajije kuva n'indwara kandi akajya agerageza kubigira ko azanze ucikomye mbere y'uko dutangira gahunda yo gukora ibyo bizamini. Hanyuma kandi nkanavuga n'uko yaba abantu dukorana muri uwo muryango, yaba n'inshuti zanjye twabimenye, yaba n'abo twizanye n'abandi batandukanye, bageragezaga kundi nyandikira ubutumwa bumpumuriza
ndetse banambwira ko ibyo nzakira ariko nanjye niyumvagamo nyine ko ibintu byose bishobora kubaho ariko Imana iriya iyitanga ubuzima kandi ikanabyisubiza niyumvaga ko nzakira nkunda gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane cyane Facebook na WhatsApp hari abantu benshi bamenyaga amakuru yanjye bakanyandikira nanjye nagerageza kubandikira nyine mbabwira uko bimeze nagiye kwa muganga nabonye n'impyiko amafaranga yabonetse twabonye ibitaro ariko nkagerageza narangiza nkazandikaho ngo nzakira n'ibintu byakomezaga n'abantu bakabona ko neza ngo ariko mufite icyizere ari nabyo bituma naha n'abandi barwayi ntabwo ari ukuvuga abarwayi n'impyiko gusa hari n'abandi baba barwaye izindi ndwara wenda zishobora kutagenda mu gihugu cyacu cyangwa n'izihagaze ariko bakunda ko kuba barwaye igihe kinini cyangwa se bamaze igihe badafite ubufasha bw'amafaranga cyangwa n'ibindi bitandukanye bakinyura bakumva ko ubuzima bugiye kuzira ntabwo ari ryo herezo ry'ubuzima kuko ngo umuntu yagiye agira ibipimo byinshi bitandukanye amaraso make umwuka muke ariko byaje kurangira nyine cyose bisoje neza ni kwigirira icyizere mu magambo makeya ndetse umuntu akirinda ko nubwo arwaye ariko hari abaganga buriya nyuma y'Imana yaramumenye n'abaganga nabo hari ubushobozi baba bafite bwo kwiterekeranya ibyangiritse umubiri wa muntu akongera kubameze ndashimira rero ubwo mwihariko n'abaganga bagiye bankurikirana cyane cyane hano mu Rwanda ndetse n'umwihariko n'abankurikirana umukiri bakambura umuganga wanjye umukunzi wanjye by'umwihariko Mariya Mwamikarije ni nkuru abantu bishimira ndetse tuzanakomeza no kuvuga mu buryo butandukanye kugira ngo twereke abandi ko umuntu ashobora gukira indwara y'impyiko kandi umuntu ashobora gutanga impyiko agakomeza kubona ubuzima ndetse ko binashoboka kubona ubuvuzi kandi umuntu akongera agasubira mu buzima busanzwe. Murakoze cyane
Jean-Claude Muhire, ndagushimiye cyane kugakanya wahaye Ijwi rya Amerika no kuba wemeye gusangiza inkuru yawe n'urugendo rwawe abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Urakoze cyane.
Urakoze cyane Eddie.
Marie Rene Uwera Ingabire, nawe nagira ngo ngushimire cyane kugakanya wahaye Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire.
Urakoze cyane.
Shimire kandi namwe bakunzi mwari mukurikiranye iki kiganiro, shimire na bagenzi banje bamfashije kugishyira hamwe. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yabaye igisubizo cyacu.